wasaaradda caafimaadka Jubaland iyo weyba ay furtay wajiga lamaad ee qorsho ku dabaseedow ka awlaado ku yar 5 sano ee aan qaadana ama dhameystirna talaalka kulanka dahfurka oo ku qabsoomay xarunta wasaaradda caafimaadka Jubaland weyba ku qayb galay gaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo qaar ka mid ah bahda caafimaadka ee hay'ada saaxiibada dawladda wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda caafimaadka Jubaland Ahmed Ismaaciil Garcia furitaanka wajiga lamaad ee qorsho ku dabaseedow ka awlaado ku yar 5 sano ee qaadana talaalku ku dawahay weyn uu sugmahadnagay shaqaalo caafimaadka
xaqiiqiyan waanu mahadcelinaynaa hay'adaha bahwadaagta la wasaaradda caafimaadka health partners codan aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka ay wadaan sidaad maqlaysaan waxay ahayd shan jeer in la qabto sanadkan so far wakiil labaad mid kale unba laga gaari karaa yaa allah haddii la sameynayo laga yaabaa inaan voltiga oo dhan uusan ahayn wax soomaaliya la xiriira bureaucratic systemkan ay wax u socdaan oo dhan ay dileyga keenaan kii hore la qabtay sidoo agaasimaha sheegay wax walba oo la qabto sidii loogu talagalay uma qabsoomaan laakiin waxaa la rabaa wixii khaldamay ama si loo qabtay haddii wax qaladii ka yimaadaan ama sidii la rabaa ayna u dhicin in la saxo oo la yidhaahdo horta daily report in la kala qaataan waa muhiim in general markuu ku dhaafo hadda hawshana ku dhaafto inaad intaad isu timaadaan review la sameeyo where and why and how waxaa naga khaldamay yaa eeda leh keliya maah waxaan raadinaynaa waxaa naga khaldamay sidayna u dhicin mar dambe oo marka soo socota aynu u saxnaa kamaynada kalena waa la mid oo waxaa la rabaa in wax laga barto in la is eedeeyo maah macnaheedu waa in waxa la kala barto or waxna naga khaldamay sidaynu u saxnaa oo next time aysan u dhicin dadkii nagu caawinayay talaalkana faa'iiday u tahay ilmahanaga iyo dadkan caawinayna faa'iiday u tahay shaqaalaha iyaga iyo dadkan hawshan fulinayana waayo aragnimo iyo qaladaad ay sixi doonaan oo in the future aysan ku dhici doonin bay u noqonaysaa
wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa horey furtay wajiga koowaad ee qorsho talaalka awlaado ku yar 5 sano